Hamu Thomas bakola ngo C, bathi smanda ni borders ngena ngo cheese. Bafika ku Koba si KCI win, bathi ringa chakura sisuku lokwini. Fede company izinto zashintsha, fede company vilia chi, fede company una tsawufika noma besincisha hasina ngingi. Fede company izinto zashintsha, fede company vilia chi, fede company una tsawufika noma besincisha hasina ngingi.
Dala sisokola sfuni nyugu mara tololo, wenza umuntu kanti ipopolo, manje sengishaya umzaqo popo popo. Ngizo samsokola tololo, lasarongo bangena lutho, hamba ngoyenza leso mkhulu, manje sengishaya samqoqoqo. Ngizo samsokola tololo, lasarongo bangena lutho, hamba ngoyenza leso mkhulu, manje sengishaya samqoqoqo. Ngizo samsokola tololo, lasarongo bangena lutho, hamba ngoyenza leso mkhulu, manje sengishaya samqoqoqo. Ngizo samsokola tololo, lasarongo bangena lutho, hamba ngoyenza leso mkhulu, manje sengishaya samqoqoqo.
Bangena lutho, hamba ngoyenza leso mkhulu, manje sengishaya samqoqoqo.